khasaarahan soo gaadhay ruushka ayaa ku soo beegmay iyada oo ruushku uu sii wado weerarada cirka ah ee uu ku hayo caasimadda ukraine ee kiyev. Inkastoo duqa magaaladaasi kiyev vitali klitschko uu sheegay in lasoo riday dhammaan 40-kii diyaaradood ee aan duuliyaha lahayn ee bartilmaameedka u ahaa magaaladiina waxyeera. Wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in ukraine ay ku dhufatay goobta makiivka 4 ka mid a 6-dii gantaal ee uu maraykanku u diray ciidamada ukraine. Ruushka ayaa sheegay in ay soo rideen 2 ka mid a gantaaladaas. Militariga ukraine si toos ah uma ahay xaqiijin duqaynta, balse si xeeladaysan ayay u qirteen waxayna ku andacoodeen in tiradu ay ka badan tahay sida uu sheegay ruushku. Agaasinka isgaarsiinta istraatiijiga ah ee ciidamada qalabka sida ukraine ayaa sheegay axaddii in ilaa 400 oo askari oo ruushka lagu dilay dhismo dugsi farsamo gacanta ah oo ku yaala magaalada Mikivka, halka ilaa 300 oo kalena lagu dhaawacay. Bayaanka ruushka ayaa lagu sheegay in duqayntu ay ka dhacday aagga Makiivka oo aan lagu sheegin dugsiga farsamada gacanta. Daniel Besnov oo ah sarkaal sare oo ruushku u magacaabay qaybaha ay ka taliso Moscow ee gobolka Donetsk ayaa sheegay in dhismaha ay degan yihiin ciidamada ruushku ay la kulmeen khasaaro weyn. Taliska ciidamada ukraine ee gobolka bari ayaa sheegay in nidaamka difaaca cirku ay burburiyeen 9 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ah ee Iran ay samaysay oo uu ruushku adeegsado, balse 5 qof ayaa ku dhaawacmay duqayn subaxnimadii Isniintii lagu garaacay deegaan ay ukraine maamusho oo ku yaala koonfurta Kherson, sida uu barta telegramka ku sheegay barasaarka gobolkaasi Yaroslav Yunatovich. Madaxweynaha ukraine Volodymyr Zelenski ayaa ku ammaanay shacabka reer ukraine sida ay u garab taagan yihiin ciidamadooda, wuxuuna sheegay in weerarada cirka ee ruushku ay noqon doonaan kuwo aan lib ama guulada gaarin.